Flankies to fight for mzea. PK, manzee history ya kungoja sana na fini kodi jana nukatia tu sana. Yani sunajua, mapenzi ni jamu but situation kezi fanya wapenda nao kutengana. So skiza ya mai, au siyo au ndio.
Yeah, records.
Nina day to day, blanda tu sana bando miss today. Janake ali say please don't come left ya venye kwenda gajo what Friday. So nilikuwa set for that weekend. Niki flashback na papato by 5:10 5:30 bado niko class moda my first mark 10 over 10 na tatu pop. Lakini hakuna kitu ina enter in my head. Around the class wadhi wamebonda na kuchoka. Mabai then better wow kusemu kweli mi I'm in a critical moment. Now the only medicine kucheki my show ray. Manze what can I do? He hardly made get much worried. So me nagoja sana. I say me nagoja sana. Udijo me nagoja sana. Manze me nachoka sana. Yeah, tena sana. I say me nagoja sana. Udijo me nagoja sana. Manze me nachoka sana. Yeah, tena sana. Demilizini back tulitoka class. Chap chap nikajipata kwa mat. Manze nenda home kuchange na kuna jam. Story gani hii why lie against half clock. Better late than never, see me thali na fiction ya mine. Take it, take it, nikatoka kimarathona. Kumbe na talenta kurana apart from ngoma. Kufika home, kushika phone, submit calls. Jona ona na text, ina klemati. Jwani celeb, umekuki play my film of late. Na ni better to keep part ways. I wish ange jwani seza mode. Ili biniko nji explain. Na niseme pole, she end picking. Bona kale the end of this beautiful moment. Now I'm stressed up. In my mind I'm like, did she love me? Did she love me not? Maze, mi, nagoja sana. Tenganda tuwa hizi lawama. I say, mi, nagoja sana. Odijo, mi, nagoja sana. Maze, mi, nachoka sana. Tenganda tojo, hizi lawama. I say, mi, nagoja sana. Odijo, mi, nagoja sana. Maze, mi, nachoka sana. Tenganda tojo, hizi lawama. After marashi, hakuna quest githa. I'm a gentleman, must ni kucheki ma. Subiri kiasi buga yaku kwako eshima. In a while totonda kuwa nimefika. Adi, yeah, arrival to the place. Mbali kidogo na mcheki, baby. Kama kawaida ye unukuvi amazing. Anauliza this, anauliza that. Hataki hata kiss, nataku nipea hack. Na venya na ni kill, with her words. Kusemi kwe na go weak na tena down. My only wish ni, uni understand kuwa dodge. Na singeweza make vile tuliplan. Though I'm late, na appreciate vile nimekuwai. I'm blind for love, hadi misi jioni. Ukilefta kuwa dead man walking. Baby I'm sorry, me and you na just call as boy na jioni. You make my night bright, nikamu chawe ya kombioni. I say, me na smile sana. Mtu wangu na bambika tena sana. Maze na feel kuna isika after me na ye finally kupatana. I say, me na smile sana. Mtu wangu na bambika tena sana. Maze na feel kuna isika after me na ye finally kupatana. Kipisha patana, when they out tonight babe. Cause today, you go do some collab with Coffee Square. I'ma sing for you, and you go sing for me. Naka Octo, na fanya everything for you, I know something for you. Just remind you, that you'll be always my number one baby boo. Believe it.